Mukama, oyo gwe tusinza, atuwulira omukisa natuweleza. Mukama, mubavu mbuga gambulwadde n'ebizibu yabisangulawo.
Katumusinze, tumuweleze bingi yatuwa kubaye.
Mukama,
mubavu mbuga gambulwadde n'ebizibu yabisangulawo.
Mukama, you are good in all your ways, all creation sing to the risen King. His perfect love will always be enough. Genda kuna mada iyo jobera sofuka miro musinze binji vya kuonyeza.
Mukama,
oyo gwe tusinza, atuwulira omukisa natuweleza.
Mukama,
mubavu mbuga gambulwadde n'ebizibu yabisangulawo.
Katumusinze, tumuweleze binji byatuwa kubaye.
Mukama,
mubavu mbuga gambulwadde n'ebizibu yabisangulawo.
Mukama,
I've never felt like this. Every time you leave, I miss. I beg you, don't leave, please. I need you in my life.
Wabula muwange, zembu kuwade. Ate sekuta, zemkwe kute. Sitane zemutia, muleke tumoche. Awo tuvimbe, ne mukama wafe.
No retreat, no surrender. We burn up the devil. My friend, don't pull up the cable. Let's dance and praise. The rest we follow. Omikeza, benyina muji, I just don't know.
Yomponyeza binji,
I just don't know.
Ompade binji no.
Mukama, oyo gwe tusinza, atuwulira omukisa natuweleza.
Mukama,
mubavu mbuga gambulwadde n'ebizibu yabisangulawo.
Katumusinze, tumuweleze binji yatuwa kubaye.
Mukama,
mubavu mbuga gambulwadde n'ebizibu yabisangulawo.
Mukama, oyo gwe tusinza, atuwulira omukisa natuweleza.
Mukama,
mubavu mbuga gambulwadde n'ebizibu yabisangulawo.
Katumusinze, tumuweleze binji yatuwa kubaye.
Mukama,
mubavu mbuga gambulwadde n'ebizibu yabisangulawo.
Mukama,
one five on the field.